talata capanɗe tati e go'o lewru uttitano duuɓi ujunaɗi ɗiɗi e las e goo yande joyi e mintaji capanɗe tati habaruji studio kala ngu e fulfulde ɗimi Ali Ñalli Abdoulmouni yettinta e moɗon. Sambe habaruji meɗen hannde nder mum ni en kalan dow ñiɓol janngirde ton enɗen ni kelle nder département Goure région Zender to cukaɓe rewɓe jonnete jooɗo jannga. En kala nduni fa hannden dow habaruji meɗen ɗi enɗen ni dow ñaw koléra gu enɗen no wondi he rewɓe ɗo enɗen leydi Niger gande en daari ni rewɓe ñawgu enɗen ɓuuri nanngude. Yewtere pinndinol meɗen studio kala ngu hannden waɗan dow domol hakke rewɓe e cukaɓe mum ende ni Allah waɗi cergal naati caka guriraɓe maɓɓe e maɓɓe. Yimɓe keme jeɗɗo e lasoji nayo e sappo ɓe nder mum en tawa himɓe sappo e tato jeyaɓe leyɗe yasin ka en gadda ƴuuda leydi Algérie capanɗe tati lewru utti tan duuɓi ujunaɗi ɗiɗi e laso e go'o. Ɓe gaddama duni ɗo enɗen nder huɓere agatis de enɗen nder maɓɓe duni fa hannden no tawa rewɓe hemre e laso e jeegom worɓe duni fa hannden keme jeegom e lasoji tato e nayo. Nder maɓɓe duni fa hannden nde en daari no tawa sukaɓe famarɓe hemre e capanɗe tato e tato nder cukaɓe ɓe duni fa hannden no tawa cukaɓe lasoji tato e ɗiɗo ɓe gonda he neɗɗo fuu hanno Idi Cheibou ardiɗo sigila mawɗo leydi Niger kawjuɗo filla waddande himɓe balla hewtini ɗum ko Moussa Mamman waddi firta ɗengal fulfulde. Janngirde to sukaɓe rewɓe jooɗoto ñamne jewɗo jannga ni kan en ñiɓa ton enɗen ni nder siire kelle ton enɗen ni nder département Goure région Zender cukaɓe rewɓe duni fa hannden waɗoɓe hemre e lasoɗi ɗo e nayo kan en mbawi joɗade jannga nder hitande nde enɗen ni nder janngirde nde enen ɗum duni waɗama gam sembinɗinde ko watta saaroɓe cambinɗina gattol sukaɓe mumen rewɓe lokkol nani ko Alhaji Adam maire ko min kelle o enɗen ni wi ko Moustapha Mamman sani waddi firta ɗengal fulfulde.
La population de Kelle a travers
himɓe Kelle no keɓa moƴƴere sanne e dow fii nokku ñamandeji ko waɗale l'école o endam ɗum wallan du har filla jangguino ɓiɓɓe rewɓe ɗum ɗo ndu no ɓuytan sanne dewlungol sukaɓeɓe law no waɗan ɗum tokkito cellal sukaɓeɓe endam kañum e inniraɓe muɗum en fuum ɗum wallan du fa hannden hono yahdu yesso nder koreji kañum e ɓiɓɓe leydi fuu saabu sukaɓe rewɓe keɓa gaɗa jande mum no woɗiri sukaɓe ɓe jeyaka nder gallure nde kañum won ko waɗana ɗum sukaɓe kañum won ko arte guinandan keɗum warɓe hono kalasi jeegonnoni
ɗo leydi Niger ni ɗum singi nokkuje to sukaɓe ummatore garta tefa habaruji ni har kodarta cellal ɓalli maɓɓe e kar godarta ni fa hannden cellal ɓeygu maɓɓe nokkuje ɗe ɗuni indira centre des amis ɗo enɗen ni nder francire ɗum wiyeteno enɗen madan jambal maimouna locutorojo non ballirowɓe ɗo jippade nder locutorore to enɗen ni centre bukkoci huɓere ñamede enɗen nani ko o wi ko Adam Dawaci waddi firta ɗengal fulfulde.
On fait des groupes pour aller dans les
minen kawra min gada groupe paji min jaha der bangeje min jewtida e mabbe de ni min gi ifada min jodo min jewtida e mabbe der nokkure amin de yewol cellal balli mabbe illa altine fa nanga mawne fu minen do jonde mabbe minen gada hawrindeji gon gan hawrugo sukabe ummatore ko ɓurta sukaɓe herme kan garta illa kokkol safare den ko gattol dawde caka ɓeygu e ɓeygu na ƴeewol cellal ɓalli olum min gatta ɗe min joni ko nder powtiri sukaɓe école min tawa nder ñalowma minen keɓa fa himɓe capanɗe joyi saɗar maagi ɗimin godi ni woni jaccere safare gam wakkatiji gonde ni ɓe gari fa min ƴeewi cellal ɓalli maɓɓe minen tawraɓe e ñaw ko worɓe he rewɓe raɓodirta nde ni min bindani jomum safare a tawan ɗuɗal maɓɓe fu ɗon danu e boppata tal kur safare ɗum ɓe keɓe gala ceeda minen godi dow jaccere are gollitirɗi he golloɓe balloɓe
leydi Niger ni ñaw koléra rewɓe kam ɓuuri nanngude baalu ni ko de en daari ni worɓe kan ñawgu enɗen ɓuuri warude hanno sarusi kawjiɗo filla duruyde de raɓuji leydi Niger haaliri ɗum fa wadde duni fa hannden laso e jeɗɗi lewru utti tan duuɓi ujunaɗi ɗiɗi e laso himɓe waɗoɓe himɓe ujunere e kemenawo kanno ñawgu enɗen nanngi himɓe woronja e joo kandu maayi nani ko Abou Abdourahmane mawɗo loctorore district sanitaire ñame 3 wi'i ko Nafis Adamu waddi firta ɗengal fulfulde.
D'abord, je tiens juste à rappeler que le choléra c'est une maladie.
Ko kalami oni woni choléra nyawno lati subaki debona gorko. Kana woni ni se ƴewa ma rewɓe dum buri nangude sabu rewɓe kanyum buri battade nyangu enda. Kamono se en kiseke rewɓe ka en woni ko ƴogoyto ndiyan ko himɓe yarto wadda. Rewɓe ka en hawji nyamduji himɓe. Rewɓe kanyum en hawji lamgol du der galleji. Nonno do faande rewɓe endan ko duudi fu kam arto jogade nyawdo on enda. To dum sabi no halne kam rewɓe se mi yeto nyawbe enda. Ko yaawi ɓe loota juɗɗe maɓɓe faa laaɓa loyto ɗum kataare faa laaɓa nonno ndu gollitirɗe hara ñamɗe enda fukandu konda ɓe laanna ɗum faa wooɗam.
jangogo o lewru septembre hitan duuɓi ujunaje ɗiɗi e laso e goho mo Allah yarino motoje jofete to enɗen ni jiiloɗe région Tilbéri, amma fadde wakkati o enɗen ni waɗade ardiɓe commune Huɓere Tilbéri ni gaɗi yilaru firta ko e himɓe dow no neɗɗo tokkira ko heɓa ɗerol yilade e moto muɗum. Nani ko Moussa Doumma, maire Huɓere Tilbéri, ɗe enɗen ni wi ko Abdoulaye Mamoudou waddi firta e ɗengal Fulfulde.
Toute la journée ils peuvent circuler.
Ñalooma kay fuu neɗɗo waawi waɗɗo motere muɗum filoto yiɗi fuu jamma woni walaa heen. So ni goɗɗo kañum woni dow motere nde jiya to nde policiɓe nanngiima fuu wona talkude joom moto o ka omo jogi lamba joomu no ɗon to se policiɓe nodda joomu nde joomu wari wi min woni ko hokkiima o waɗɗo moto on baasi fu wala jonka hinno toni jaɗa jahangal ma no njurɗa ko laawol hokka himɓe yiilde e motoje ɗum ɗum walaa fuu jokka kese ndan kelol goɗɗo ni neɗɗo ñemey no waawi warde Tilbéri neɗɗo Tilbéri du no waawi yahde ñemey ka noon woni so a wari fa naatan nder leydi Tilbéri ndi siɓe no gonɗon ne woodi ƴanɗe koɓe gaɗente goɗon sa jabodire e maɓɓe baasi
foi.
Beddol dow so yahde gaye to enɗen ni kiloji hemre e capanɗe joyi e tati noon beddolgol du ni fa hande nde en daari ɗum waɗi wakkati ko waɗoɓe yaha wartaji mumen dow beddolgol enɗen no toro ɗum ndu saabi ko ɗum waddi sigila waddude ko wattani fa hande beddolgol enɗen golle muɗum moƴƴine fa woɗa. Bela yahde gaye ni hannde golle muɗum seɗɗa hoddi timmine hanano ardiɗo Sarusi région dow so kawjiɗo filla ñebdiji mawɗi haaliri ɗum nani ko Cheibou Adamou ardiɗo Sarusi o enɗen ni wi'i ko Aoussi Abdourahmane waddi firta e ɗengal Fulfulde.
Aujourd'hui la région de
Handen région Dosso der mun no limte golle mawde gonde no gadi leydi Niger serseraji mun fu himbe mun nafu gadol beddol Dosso yaha Bela de no wade du to sey filla Dosso yaade gaya tukko kerol chaka leydi Niger e leydi Benin wade dan golle de himbe fu kedi gade kuuba habar mom wodi har ko darta filla golle de du ni woni Bela yaade gaya golle mun timminama sey ni gollo e pamaroy gon koriko ko hana wade. Misali iri wattude pano e ko nandi citta beddaji pamari garanɗi jokka he beddol mangol goldu Bela yaade sabon gari golle mun timminama joni gaya yaade Kamba kanni hoori miccintinen himɓe duuni ko aranan majjunni ko miɗen keɓa ɗo leydi Niger balliro har ko darta filla golle mo walliri golle ɗe enɗan fu moƴƴina timmina himɓe ko kita nafu
après un certain temps d'entretien.
Dow filla beddaji ɗiɗu ni fa hande nde en daari to enɗen ni nder région Difa golle beddol Difa gimi tukkowa kero leydi Niger e leydi Tchad golle mum no e hoore mum miccintinen himɓe ɗu ni fa hande ko hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e sappo e joyi den beddolgol enɗen taƴi nani ko Habou Mamma ardiɗo Sarusi ñibdiji mawɗi région Difa o enɗen ni wi'i dow majji ko Moussa Mani waddi firta e ɗengal Fulfulde.
Le projet de la route mène Guédam est déjà en cours.
Sigila gadol beddol maynasorwa Guédam no hoore mum de neddo yehi maynasorwa neddo hi'an to golle gadol maggol futta misali togol wartagol jokku e aranolgol golleji gondu neddo hi'an to e gona ide gade gadol golloy golloy pamaroy gom kandu ni buri adude wakkati kandu faddoto gadol beddol maggol fu misali kodor kaji to diyan tokka yawta sima wadirti de wadama dum to sey dum hedo fa yora dundu no ada balde fa yaha lewru to hannden kodor kaji ɗi enɗen kan en gonano gaɗi en gingimi fa yaha dow kerol caka leydi Niger e leydi Tchad campani kalfinaɗo golle ɗen du yaari areke ƴorɗe o waɗa golle ɗe enɗen rafi keƴeron hakkillo fu kingu kanni hulete to yew faddow gaɗol golle
ɗe.
Rewɓe commune Tagazar département Belley yara région Tilbéri no gaɗa golleji kewɗi gam heɓude ko humta hajuji mumen ɗum ɗuni fa hande nde en daari Mariama Saley duuɓi mum ni capanɗe joyi e jeegom faku o ɓorote waddano sonna nani ko ceedaku makko gu o waɗi gu Zainabou Abdou waddi firta ɗengal Fulfulde.
Belle yarani gommi amma deni dungu naati Dar es Salaam wuro siko kanje hammi gan illa toɓo arano heɓama fu no tawankan nder ladde miɗo awa la'aje lamtiri en an kayni debbo ta heppu ko waɗi deni dungu naati nder jaman o mo gonɗen nder mum pukkuni wala gan deni neɗɗo wala no golla to a tawtana no nawi lawanno deni lasara waɗi miɗo ɓorowa fakuwo he ganaho mi lila ɗum deni yori mi sottana himɓe mali illa miɗo wodi sembe kanni gaɗanmi gan jon suka jottako ɓolu gan hano joni babiraɓe gala sembe wakkatiji gon miɗo sotta ɗum fa ujunere e keme ɗiɗi wakkatiji gon ujunere e keme tati conna cukaloye ma kaddule cooda be oye ma na gorto koye ma dura na ñamandeji ma an kayni ko neɗɗo hiɗi funi
waliankankanesedegdey lasoje tati yade lasoje na lewru utti tandu ujina didi lasoje go ton ni bagaji der departement do gonduci region doso dum wadi batu joda hale har ko darde ni filla yadu yeso cekantararde en hiroji dun fa hande ngadama gam famtinde himbe do ardegal bawra nani ko alishina alakai ardido fedde théâtre indirane treto du niger sigili do batugo en nani wi ko adam da wacci wadi firta dengal fulfulte.
On a fait une sorte de théâtre mobile.
Min gadi théâtre uji nokku nokku der majji min gadi filla jonde bawra der wakkatiji tati misali bawra amore bawra ganda bawra bawa e bawra gamba mo handen kan woni bawra neddo mabbe fu min nyammini der théâtre uji di enda maral joom e bawde de wodi gam famtinde himbe min kollidu de bawra o enda no sube no watte fu gam no wodi labi kanadi tukkirede tarkama kan wadete dum fina tawa mo der mum bawra maydo enda hollata mo luttina dum der lowol gon dum fu dum wadete sai ilowagon wurto de kollado luttina bawra on hulay sai jonke o tabbintini o melle bawra
donc il est confirmé qu'il est bawra.
Rewbe e cukabe mum en ni de en dari himbe non latibe be kejore sanne ko wawi wadude burna mabbe dum du sabi ni ko dum halino do mudde hakkeji mabbe do en dal leedi Niger de ni Allah wadi cergal wadi caka debbo e gori dum du woni ko mamman sani Amadu mo ANDD HON dal ni fedde darani de hakke bibbe adama do leedi Niger hali en kettino yewtere makko ko Mohamed mamman wadi firta dengal fulfulde
baka talki lamu lady wala arsilama ko kany wodi sembe dan maradi kay hormu hali hala hakkeji ko koreji rewto hakkeji sukabe kany hakkeji rewbe deyne en tayki take der jonne himbe kambe sukabe rewbe nan kambe woni yebabe sanne e do fi hakkeji mudun
on gaddi fille cergal fille jogade suka na cukabe be enda dundu der wakkatiji di enda idul lati sadornan caka himbe na
wi sinu constatant
de ash hormu dum alla e dudal Itali ko himbe ngaddato min biino wajibi dun jewtine himbe enda hokke kabaru kokkol kabaru ngodun latto ko domoto walla himbe be enda faama no en jarto do fik yoltugol hakkeji mudun en e do majjum
chacun fils mieux se retrouver dans l'exercice de ses droits.
Boitali iri die gaddete do to modon
plus souvent
ko hey fu debbo ni min jiyoto no yeba sanne hakkune mudu e gorum taydu arsilama wi debbo tay se serama no hani dowte seda de wana no himbe gonno ngada se jomun serama fu non ni yoppirte e hore mudum fe se nyawi kanyun jiyoto wartu ko tay sawri hore mum kan hawjoto suka ben ko reji gori ko onkay wallirta mo hunde fu
mari ubbende la famille du mari
deni cergal wadi caka gorko e dekum ko sabi filla jogade sukabe be endan no lato sadornan caka mabbe.
Quand il y a divorce, généralement
yargal wadi so suka ben don wodi fadorma sabu dewgal e hore mudum kanyun hani yewe lawol hengol tokka ko gal wada kirtor e hore mudum tan yewa fi o enda fu sey warta e do adaji dati do mudum woni ko dewgal enda habano jati do fi adaji din endan ko duudi fu wodirta na no kuje de moja kan wonno ayan gorrabe godon jatna anto modi babe be e koy mum wana be pamu san hakkeji di non hakkunde goriyo kanyu e deki kanye bibbe mudum fu to bendam be mbito yamirabe sukane kanun do joge jande mudum tayke fawoda to kide do fila cella mudum wallele mbirdi lobbiri to on don yoppidama innam to innam wakatiji godon te wana himbe mudum kaddo wodi sembe non fu waata jogo hore mum jogo suka ben seitan jonkay inna on yoppa suko on fa ya na to e golleji goddi latidi nyiddini di godon on avata suko
cet enfant dans la rue à travers des petits commerces et également exposer cet enfant à des diverses situations sociales aussi.
Bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio kalango e fulfulde ɗo non kokkol habaruji meɗen timmata amma komin dilla miɗen micintina ko batu joɗo haale e jarmari studio kalangu handen waɗa dow demalgal rewɓe tawra ɗo andal leydi Niger Hadisa Hassan Kandu ardato batugu difa dow radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere inayi FM zender
dow radio gaskiya lamba capanɗe jeetati e jeenayi toɓɓere e joyi FM
maraɗi dow radio sarawnia
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere e go'o FM kyota
dow bonfeere fuuma lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM studio kalangu.